gayahan gayan gayahan an goob jiray ku barbarta guri goob sareer ku dago gabadha gayahan gayan gayahan an goob jiray ku barbarta guri goob sareer ku dago gararkii hubyooda wasiliyo gawaana gabiyada xalgoola iyo kahala kaxayo gararkii hubyooda wasiliyo gawaana gabiyada xalgoola iyo kahala kaxayo goobad ku nool alla gaari karin eldar ku nool alla gaari karin goobad ku nool alla gaari karin eldar ku nool alla gaari karin gararkii hubyooda wasiliyo gawaana gabiyada xalgoola iyo kahala kaxayo gararkii hubyooda wasiliyo gawaana gabiyada xalgoola iyo kahala kaxayo goobad ku nool alla gaari karin eldar ku nool alla gaari karin goobad ku nool alla gaari karin eldar ku nool alla gaari karin helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo arida gayiga gayiga somali way galgaduudii mudu gacalkeedu dago garida gayiga gayiga somali way galgaduudii mudu gacalkeedu dago gali surxadaad galkii xabu dagaceel buur gurxil iyo godin labiyo gali surxadaad galkii xabu dagaceel buur gurxil iyo godin labiyo wagobad ku nool alla gaari karin xararde ku nool alla gaari karin wagobad ku nool alla gaari karin xararde ku nool alla gaari karin surxadaad galkii xabu dagaceel buur gurxil iyo godin labiyo gali surxadaad galkii xabu dagaceel buur gurxil iyo godin labiyo wagobad ku nool alla gaari karin xararde ku nool alla gaari karin wagobad ku nool alla gaari karin xararde ku nool alla gaari karin helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo helalay helalay wagaari dumara helalay helalay wagiya ugu helalay helalay wagibir qurxoon helalay helalay wagabar galmudo ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay ninka gurusada guliya nasiib loo dud halda helay هللي هللي وقار دمر هللي هللي وقي يا أوغو هللي هللي وقي بقرحوه هللي هللي وقبر قلمدوه.